famo do igar ke non kettino habaru suka mator studio kalam goddanta on gicciro mona ko habaru jo aisa hadda e mon abdul mun fofmo abdul
jamni wallata aisa habaru jidi gaddande alal o enda hettinantobe
der habaru didi hanani en jahay ton en agada suka mator hewbe adambe umotobe lede mum ben jahalede tubankobe yawtina be kojiti golle ma bani ko lawol lamu hadidum der rewtar pindul meden jahay ton en mara to pade wadude tarik saadatu ali garba suka mator gon vice maire der commune safo han wakati men katrana on fujoji men kucininul balli bannira sappo e jeego yaade sappo e jeetati lewru novembre do en nyamay du wadi bat jooda kalen caka sukaabe rewbe leede afrique fedde denta leede afrique kandu sigili hawrina de enda
non jatti wadi aissa batu jooda haale wadangu do anda ni der hubere nyamay de enda ni leedi ni jeedum wadi filla durwi didde ko watta himbe acci hollude sukaabe rewbe mardiji bondi
non non bannira rahmatullahi aliyo sanda ardido fedde suka ummatore rewbe jeewetebe nyammine o wadani bannime hawo usman beedar semen kettino
not participation
angari haurina sukaabe rewbe leede afrique unduni gayottinde boytali rewbe leede niger he bannirabe amen sukaabe rewbe to haalobe nane men gatti daane kade do kulle kewde misali har qudarata cella rewbe he kaden du ko watta dum acca holludebe mardi bonni do inne fina tawaji mabbe misali har qudarata du kade dewlino sukaabe rewbe illa be jonay ardibe leedi niger beedu meden tefa be gada dum gollida laabi kawjidi filla jukkol himbe gada nobe kulle de enda rewbe dun du ga hebude masala majje
konto chefli
aisa to enda nuni fahanden agada sini tawabe der filla ada yawtina ummatobe leedem eno jaha leede tuba ko beedu ni fahanden ko jitake golle mabbe badu ni fahanden kono wodi lawol lamu leedi joddinangol do enda ni leedi niger hitane dubi ujina didi e sappo joga hadude golle de
non non bannira suka ummatore be endam be kojiti golle mabbe kidde dunduni gam balla ka fedde denta leede tubankobe wonno waddana be wala no hejoro be kunta hajuji mabbe men kettino ko bannima lildo me ani sekarum ko dum firti dengal fulfulde
lewruni be puditi gollal mabbe kingal
da ak
denno wakkati dum singuno lawol lamu leedi hadude min acci golle de enda bandirabe amin awjobe loro gonni kojitake golle mu en de endan labi dibe tokkiranno denno din tanji be bayli
sin sawai hanyoyi nabi
Ahmadu Umaru Jamiro der fedde Sawara region Agadez watti dande e sukabe ummatore gan dawtanade lawol lamu
antukale ta
gomnati joddini lawol nangado du fu kante fani dum hore mu miden gatta du dane yade e gomnati kan fu e pelle balliro jedum tittinkino ko watta ko wana no tefe dum endan ni musulamu hebu
ujunaji njego e kemen joyo e chapande njeddo e njeyo dilambe leede mbindi indemu e sigila ekitade gollal juudem keme ngena yo kambe woni ko kebi gineji golli tirdi
bannira ase bittido endan wadi chubaki jonwuro kote kote ton en bana der departement gaya do lawol golni wadi fijoji fina tawa hausa ko du wi ata tawri
gonga aisa batu fina tawa gu endan ni batu fina tawa non wadde tegu ton endan ni gaya tawri o du ni fa handen de en dari fina tawa non to labe jambe addaje e ko nandi titta fijirte
bannira suka umma tore hanne ni no don no durwa ko to dun halku men kettino ko bannima lildo me fadel aluko dum firti dangal fulfulde
tawri na jamal non ko lati sukabe ummatore kam en gatta dum juube e wadanobe fina tawa o to dudal sukabe ummatore gam ko renata be non
to lallai tawri
de gonga fina tawa o enden ni no wodan himbe leedi fu anden ni miden jokki e wadudem gam deena ko amin fijo fina tawa go enden duni no soda endam caka himbe hunde du non ko neddo jeewa nyemmina
dandani
tawri sukabe ummatore non goni ni ko kadun sambeno yerno umar tudu kawjido filla fina tawa gayan haliri
avant les gens
denno himbe acci gadol fina tawa o enden amma handen rafke jeron hakkilu fukkingu waddi ko dum fuddi sembin dinde fina tawa o enden tawrini fina tawa o enden to wada fu jama are no war sanni darude
beaucoup de gens
hollude ko watta tot fina tawa o majju hunde non ko wodi sanne yeru no faminiri fahande
c'est ça que nous avons trouvé
dum woni fina tawa amin denne no hani non to himbe acci o halka tawri fina tawa o enden hokkama sembe de omo wade ba leede yasin dudde himbe mu en garan daara nane be garte fuude jamal gan hebude mosola rafke jeron hakkilo fukkingugo
aujourd'hui dans le monde
o fina tawa no tokkiti wadede der departement mo gaya
Aissa da yautara pindonol meden ni hande en jato en danni maradi der commune Safo to anduni fa hande to arna majjundu ni fa hande ko suka debbo no woni dekoto do e maire o enda Sadatu Ali Garba kan woni inde makudu ni fa hande laso e tati o modi bingel gotel
nonno bannira on me kettino ko Mohammed Mammal Lildo ko furti dengal fufulde
Sadatu Ali Garba no tawa der rewbe natube der fi politique les communes Safo
Balla ko men gaddi wakkati idu wada politik. Der wuro ame min tanno wadi parti. Amma no wodi wuro godo hadde ame. Mi waddi himbe ben en parti. Ebe gidi ninom be coyraka. Ko dum wadi cubakiji di endan. Wurtin talki di endan. Korwal goti dum hebi. Sai dum nangi yeddi dirgo do majjum. To de Allah hokkima wala funo do wada.
Sai aka bani.
Gori ko hokkima sambe ko watti Sadatu e filade nokku ardangal ko watta tawe muraduji rewbe njayiri yeso der o komin.
Emi waddana e balla gande debbo tawama der meri nawdum debbo ko debbo non mi wallira rewbe endam be keba golle der gollirde de enda
maaykata
ba ko mo yidi gollal imandi ko chadale no tawa hen
na mas sensibilisation sam
emi waddana be pirtol ko e har ko darta fille politique ko rewbe enen rewbe no haani kawndiren ko e meden raf kawndirol ko e meden ka won haden hebude yaadu yeso der politique no haani garte inna goto abba goto alla nangana en kebe yaadu yeso
alla heddomu mu heddo kam
Sadatu Ali Garba o no anni lata de debbo e hebande chadale kewde mosala misal ali nder commune makko to holli ko debbo no way hebde hunde fu
Aisa har ko darta fijoji tonnol balli de enda ni sabi en ko latul bal tefo coupe lede duniyaru ko wadato to enda ni Qatar hitane dubu dina didi e laso didi lede chapande tati didi goni latawande tefo coupe o enda dun duni fa hande nanga laso e go lewru novembre hitane dubu dina didi e laso didi yaade sappo e jetati lewru december hitane dubu dina didi e laso didi
nonno bannira bien du fa hande pelle sappo lede afrique jahoje latul bal tefo coupe lede duniyaru ko Qatar 2022 kan en goni Algérie, Nigeria, Tunisie, Cameroun, Mali, Égypte, Sénégal, Maroc, Ghana et RD Congo.
Zakaria Adobaya binukure dida bere der nyenyube der gattul didi.
Nono banira alarba bitido enda Samuel Eto resi derol tefol ardangal fedde latol bal lady Cameroun. Lewru décembre warordu enda chubaki di enda faywa dede. Oh men kantere ho baruji am kuska mator met ticket na ke onke timen do gidi hetna ko baruji onyo on dola e rtel tati dimma jonjo bata budi bagot sege tira godi mo kiyari